Aye.
Money boy.
Hello. Adele. Mwenzake nimeteleza kuni ugumu ananyondea. Mwenzake nimeteleza anani ugumu ananyondea. Ah, nimemzoea na siwezi kuishi bila yeye. Ah,
I'm not going to be able to do that.